Se tasi o vai po vai la au tonga fitinga sili ona lumie le atunu o saina. E ngā o sia mai le pa ua le asini. O le pa ua asini a ngā o sia i saina i ani vai la au. Fai mai a o ngā i le tonga fitinga o whaafita auli i le taimi o feusua inga. Ia ele ngata i lea e a o ngā foi i le whaafita auli o le whainga tāo na maua o se moe fi le mū po o le insomnia. Ua mata ona taule a ini asini saina ona ole alumia ile maketi le nei. Ole ala ua mata ona sapalai mai ai i Afrika i asini mole maketi saina. Ele ngata ile ile sapalai le mai le tunu tele o Afrika. Ai ua maua i foi ma se maketi o asini mai au se talia nei e wha atau i saina. O asa umalava. E inu ai ia le vai ia le tamaita i o Clare Hu. O Clare Hu e whamai au ngā ia le vai le nei. O le vai e ngā usia mai le pa o le asini. Na ia tā ua e au ngā mōlona mai māsina whaatama i ta i se itulou.
Especially for women, like it regulates your period. And after taking it, you feel your body gets warm. I guess it improves your blood circulation as well.
Clare Hu, o vai o tonga fitinga e ngā osia mai le pa o le asini, ua whaitau se lau tausanga po ua whaitau se nituri. O whao ngā aina e tangata i saina. O nona winga, e le o se vai fau, o le vai e ngā osia mai le pa o le manu o le asini, ua whaitau se nituri. O ngā osia, ma whao ngā aina pe inuina e tangata i saina. Ona ole alumia tele, ma ua tau le maua i a le pa ua asini, ua tau ngata ai fo imalona tau. Ua tele ina whaatau ina e tangata, e whaima mea alofa whaapitoa, inisi e pele i a te ilatau. O le kilo o le vai, po le vai la au e ngā osia mai, i le pa ua le asini, e lima se lau tāra au se tā li alona tau, lima se lau le kilo. E mawhai ona maua e po o te bea, a ngausia o se pauta, ia ele ngata ilea e imaisi a wala e ngausia ai, ia le pa'u asini a wale whaonga aina o ni vai o tonga fitinga. Wale, wataule e imani asini sa ina lato, wa lua sa fulu tau sangata luai, po le lua sa fulu tau sangata luai, wa pa'u maile a whai o asini sa ina maile sa fulu maletasi miliona, ile na ole ono miliona. Ona mafu anga le ole anga i Afrika ma ausetani nei. E whaatau atu ai asini, awa ia le maketi tele i saina, i le ngā osia o waila au mai le pa uo le asini. A ele ngata i le whaonga ina saina o le pa uo le manu. A e matua alumia foi i kuka i saina, le a ano o le manu o le asini. E pe ona saunoa gao shi kao, le pule o se tasio fale inga le ta ulanga o Beijing.
The price of donkeys is now high. If it wasn't for the skin, the price wouldn't be so expensive. It's the skin that pushes it up.
O le alumia tele o le asini, ia wa amata ia na whaatau mai au se talia nei, ma nasaang noa ai ia le li o gao shi gao, e matua le leile tau e whaatau ina i saina, ia le manu o le asini.
If you export donkeys to China, you don't need to worry about sales. The prospects are good.
Ai peita ina saa noa le pule o le nofuanga sa ili le awhitanga o asini Peritania Alex Mayers. O se maketi o le awhawehi o na mamate asini. Ai tuwai o na whana nau mai. O nona winga o le awhai o asini ile lalolangi o le amata ai o na alu ilalo. Ele ngata i popolenga ile maua lalo po le whaaititi ai o le awhai o asini. Ai o le popolenga ile awala o loo whaamate ai nei manu pe atau nuu i sainga.
We can't see a way that donkeys could possibly be farmed in a way that would allow them good enough welfare and would actually allow them to reproduce to feed the trade at its current level. You'd be feeding into a trade and sustaining a trade which is catastrophic for people and animals in other parts of the world. There's no benefit to that. So I think globally talking about a responsibility to neighbours and to other countries around the world, Australia has to take that into account.
Le fatonu o le nofuanga sa iri lafutanga o asini Peritania, po o le donkey sanctuary, Alex Mayers. Aina sao no le minister o le matanga anuenga o fatoanga le malo tele au se tanienei, o le sui pāne mia fo I pāna pia Joyce, po o le ale mana onga mai saina iri le asini. Pe mana o mia ona o le pau, pe mana o mia ona o le ano, o se maketi le nei ua tatau, on
Now you've got to understand the cultural requirements of both nations, and if people want edible donkey skins, then Australia's going to provide them. We're going to provide them. We're going to make sure that if you want to eat edible donkey skins, you're going to be eating our edible donkey skins. That is about how we do this. We've got other things we want to export as well. We're exporting goat meat, pork, all these things that are so important to us.
Le minister o matanga luenga o fa'atoanga. Barnaby Joyce.